Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jamwaali moɗo eɗen gooni beete talataare noga e jitti lewru février hitaande 2023 yamde jeena yettake Ousmane Niane gulɗo kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoggi janɗe to murtere golle golloɓe cuuɗi dogotoro hôpitaux-ŋaaji kañum e section syndical ministére humaninde sariya tiiɗallaaji heɗi ɗum watta dow jamaare nde en keɓan cabuleyi kabaruji ɗi. Kabaru haro calɗi lugade dartude sukaaɓe moƴƴuɓe ley basketball hono ɓe dartirte ley suɓe hono ɓe sukaaɓe fouruɓe dartirte no hooreɓe ngo haro calɗi kollitanɗe hono ɓe gaɗirta. Finatawa min kala haala yambere jeego ɓerde festival international wasulu ko hani fuɗɗude tati lewru mars dartundu janngo ndu yo ɗiwoni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗal sijo tamani. Murtere golle nde andaka nde timmata cuuɗi dogotoro hôpitaux-ŋaaji ɗo Bamako ɗo kañi e nde balɗe nayi section syndical ministére humaninde sariya fuɗɗi altinere keñen noga e jeɗɗi lewru février ndu e wi hooreɓe ɗi syndicat-ŋaaji ko ɓe dartata ana fawi dow ngenaariji maɓɓe e yaaringol yeeso golleji maɓɓe li majjun sini himɓe yogaaɓe kollitiwide ɗi murtereji gaddini ɗum ɓen tiiɗallaaji yoga mata e tora dow muɗum sanne faɓɓitireɗen faamu keɗɗen Mamadou Sama Sey koye Ali Cissé.
Murtere golle l'hôpital Gabe Touré na jogiti gilla balɗe kewɗe fayso jogaaɓe na sawre murtere nder etawere fof jogaaɓe kayna metta sanne saabi muɗum
ambaɗo grève bee
miɗe andi grève wonton jaati ga sa a warayde suude dogotororoɗo a anndata so eɓe jaɓa sawrudema na so ɓe jaɓata sawrudema ɗum saabi somin gari fayso grève o ana woodi minen ka yaɓe kinnikemi miɗe jowtaɓe e ɗum du ila jottimi ɗon ñawɓe garoɓe ɗon ɓe ka fuu mi yihi eɓe kinno ɗum en mi gari ɗon joom ana heɓa jonte tati grève o kutteje muɗum mi maati ɗo minen kaye miɗe duho yalla e ɗum timma saabi golle seeɗa ni woni ko ɓe gondi wadde
gollirde wonde gonne e murtere golle yo service uji jogaji sariya puɗɗuɗi ñande altinere nde balɗe joyi murtere ka to commune nawi ɓerde e jeego ɓerde Bamako yimɓeɓe heewɓe holliti andana nde ɗo murtere.
Joni garmi mu'inde certificat de nationalité 1 o mi yeeyi tiɗɗala fuu so murtere maɓɓe nde yo faaɓe tewta hakkeji maɓɓe min kaya miɗe jaɓani ɗum won courrier mo garmi ju'inde to secrétaire laamiɗo tribunal o gonga jaati min tawkike golleji ɗi ana tanni koyɗe yimɓe faahi fuu ana wondi daraade ana dooma wonko garnomi biltude tribunal ɗo mi andanano ɗum
fewimisten wiide to minaka toon transporteur en ɓe puɗɗi murtere golle jonte kewɗe ɗum waɗi yontere ƴaɓɓine nde yo yalla woytade hippogoji gaɗetedi dow ɗati ɗi faa hen ɗuɗum kabar muɗum heɓanaka dawere.
Sakiraaɓe andon ɗi kabaru soɗo mbawi ɓoɗe dow ɓembe annde ɗe dow hellamen facebook kañe compte twitter. Hooreɓe ɗiɗon gouvernement ŋaji Mali e Burkina ɓamidi aadi Allah jaɓɓiɗo o ɓeydude ñiɓugol gollidal hakkunde e Bamako e Wagadougo ɓe miijideke dow anniye maɓɓe e rentinde sembe ɗe leyɗe ɗiɗi ɗum funti ley communiqué goto ɓe denti ɓe gaddi ɗum waɗi ley yagol hoorejo ministéri en coggel ko kala mayga to Wagadougo to iwde noga e tati yaade noga e jeegon lewru février ndu Ali Cissé.
Keƴaɓe ɗeɗo leyɗe ɗiɗi caggal ko tiimi landi ɓiliɗe yurmere huncangol hoore ndenago fa yetto immadraji fa haɓa terrorisme iwdele lefol sahel ngel ɓe gaɗi jooɗa haala e dow hono ɓe mbawi weɗodirde juuɗe maɓɓe yallaɓe keɓa ɓuytude kutteje jukkoje ɓamaɗe so tonga dow leyɗe maɓɓe ɗe fa yetto projet dental hakkunde leyɗe maɓɓe ɗiɗɗe leydi malikan e leydi burkina faso holliti wiide jonka wajiɓe juuɗe mum'en ɓe mbeɗodira juuɗe ɓe nangodira e leyɗe goɗɗe ɗe lefol sahel ngel yallaɓe keɓa wadde immadraji fa ɓe keɓa terrorisme iwdele nokku o ko nayoru bangal projet dental hakkunde leydi burkina faso kan e leydi mali fa laato leydi wotiri premier ministre en ɗiɗom leyɗe ɗiɗɗe kañum en ka holliti wiide waran miijoɗo landolngol faham wattu fuu komin gatta e jooɗa haala ko yo fa min ƴeewa tan hono min mbawi waɗirde yalla dental hakkunde leyɗe ɗiɗɗe ana laato gonga noon hollitirino wiide hoorejo gouvernement leydi burkina faso micintinde tan wiide ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ɓattodirɗi mangal paɗe en woni laamiɓe ɗum caggal pitingol laamuji gaɗɗi ɗi leyɗe ɗiɗɗe
gendi kani bonzo nde yimɓe joomɓen kaɓorɗe kippi dow muɗum le yontere ƴaɓɓene nde yimɓe muɗum ana gonde harngude kaake dartude koye muɓen hewɓe joppi gendi ndi wi botanaɗo goto dillugol soldat si e Mali ñalawma jokkuɗo bonanndo o mo yimɓe sappo e ɗiɗon keddi hen e baromɓe hewɓe laatake sababu imminde hakkillaji yimɓe gendi ndi ko dillini hewɓe le wattu goto fedde musidɗen ɓami anniye wadde école mayɗo ɗo no jande wala le région o fuu faaɓe jetta hunira maɓɓe ɗi noon mbaraɓe ley o masiba faa ɓeydureɗen faama keɗɗen Ali Cissé site Sidy Bé.
balde nay ciagal hippangol ngadangol fewde ndido ngeni deejere ka fuddi wartude le nokko o nga kanko Soumaila Guindo maire commune o ka holiti wiide yimbe be fu fuddi nartude hore mum em ila mangal pat em be yoppi nokko o
enel man handen hakle jamare fuddi ken jottade le gendini yimbe ko heewi eggi yehi genni bankas yogabe do witti fa banyangara mangal pat leedi malli warle gendini ciagande o masiba wadi ngaddu e tawede fu hakle jamare jottake sanne ko heewi handen ana wondi wittude gelle yogaje battide amen
le hakkune yimbelbe yonkiji mu en heddi e le goldo hippangol ana monsieur en didom faabe kolla mettimabe fedde ciagontone monsieur en janginobe le nokku o ka bami anniya uddure ciudde le kolngaji di fu altiner hande le region o mamoudou sagara goto le fedde ne ana narda kanankobe wada ko wayi fu yalla na heba hunchande hore denagu yimbe kanye ko be jogi le nokkule de
do nawi fa wala sedan david an han fied yalla muslim ana rentine kan bibbe leedni fu fa han nyolman handen lam nodde amen met tewtra gouvernement leedi mali tinno fiad dabiriji yoppa yimbe yogabe wara me jodo me kala honana ma hane rentede ciagal hannen parti hono o masiba hewta amen kasin
ciagal kani bonzon nokku goddo le commune du combo hippama kanyundu noga joyi lewru fevrier no nam holitiri wile kabaruji urutodi yimbe le didom dali hem aduna le hakkune mabbe ana almami goto kan suka goto baro dubi jeddi bonandaji kewdi goddi do yubbama to
basketball ana haroji caldi buddi horsude leydi malindi leydon ana ala haleydon ala haliji no sukabe mojjube basket dartite ana hewi leydi mali le wi humni be kabaru basket edun wada le dadde der gol kanya le championnat ngaji ngatedi leydi meden di le majun ana hen tournoi 3 contre 3 dum wonno taton taton piutida pida ko wadi jiwde nogay e nayade nogay e jegon lewru fevrier ndudo bumako do le centre badra alu traware seba le diande garanti buku ziyadata mayga yoteketon anigo hebina ndo facitango sita sidbe alisisi
bere yaha e gube firde ballon sappo jetti worbe robe jaabe le commune bamako wonko holditi bawdo men yeso horebe walle ko noddirte federation malien du basketball lewi horje ne fedde commandant alhaji dikko holditi wi ciagal handen dabirji yogaji ana wonde fiede ko nari bangal de firde ballon
on detect de talent mi ewa mbobe gollangal mi ewa hono mi baawi faburade be fabi keba stage be keba hontondirde yimbelle ngadobe golle o faato janginde be ekintino fu won dati di jogi mo suborto yimbe na fanje tora equipe nationale o ka kinata war andami golle o
hore be gube fiande ballon ko heewi politique en weltama sanne ciagan ne firre ballon hollitane du sabi handen so bene tewtra hore be firbe ballon leedi mali tinno wada hono di pirre ballon le nyilade warande
na prepare ni landini sukabe amen be hitane hikkaka min tajoli be cubete ele darne jidi fu min ka ko jimmini woni be goldidam mi be tawre tinnare faham bangal landin gol dum
organiser
micutunde wi horebe fiobe ballon leedi mal ko noddirte basketball ana wonde fiide dabreji wada hono de pirre ballon le resongaji leedi mal fi e mangal mudun ciagal mudun wi tourna ko nari bangal basket golleji mudu fu ana wonde wadaje le lamorde yogaji le leedni
yewde tati yaade joyi lewru mars daratoni jangondu festival international wasulu fiwa wadana yamfuli lali e region buguni inde ande mo wasulu andirta do umu sangare hokki o kabaru le ko joddi e nantinobe kabaruji altinere kanyen noga je lewru fevrier ndo ne 2023 o e wi hor e wi hebe hakkilo modon nde yambere jeego berde ko be njelato natondiral finata wa hakunde jalleni golleji kewdi ngatta le e majjun hono lumo sottugol lekake e yewtereji hono yimobe anni ko umu sankare wi kanko on kebodo hakkilo fiwa e fatmata ko julandire mako do faccitan mamadou samaseko
la particularité
hunde hertande kawtal hikka yuko mi ngatani hakkilo sanne neddo yudo hen bo mo jogani teddegal sanne jogido dum teddegal bangal kabar music le malisio ali farka toure lati fof kay badar min musayi hawrude e fiwa o tan yambere o do sosilo mi ciubido sabi leedi malindi leedi jogini jawdi hewndi kalu tawami holiti dum beedi wiide minka e mijo on jawdi wana tan ko yiyete wana ko memete wana kaki jawdi yo bangal hakilo jawdi yo dun fina taba leedi malindi an jogi dum fuf
le malien on sait deux choses là
handen zoom sir ana fawi do nyaw kebate do bete altinere nyaw nango gollobe hewbe le fuddo de yontere aniko sada alhasan mayga hebini en le hello zoom sir do facitango alisise
gollo fu ana andi hono wurdi altinere beete wattu fu so reveil o soni hunde wotere tan woni ko o yidi nyifude dum e hinnare daana gol mako non ya kanko mariam o wurdi kolti do wiide weekend o haeta dum asawere ana hertana golliji ngatteedi le galle kay njami garmi mudum ko timmata alam bamako do mo fu ana andi yo nyaloma kurtunoji non o holitiri wiide fati kawra e mariam fey beete altinere golle atawa metti yonki ana e mako fay goto do wawa battade mo be o jangintabe kamu en ko ka buri fu nawdi sidi yo suka jango gondo e classe jeddo bo o mo yidi fijirde ina mako sanne beete altinere fu so on yihi fa imminamo o wi'a mama redo ana nawa kan min ka mi sella hande koy ina mako odu holto hala mako kan altinere yo nyaloma jidaado sanne yoga e inirabe sukabe yo wattu e juude mabbe fofude le wi mabbe weekend tampere mudum ana heewi sukabe hedita ko nuku goto a tawan wakkati fu a kalo chele dum yato fati fi miragelma sel dum dun tan woni golle mabbe le weekend o hono no wirani alankano yotti fu sikka fu wala hem altinere wadda fay hunde wawa hadde dum haye immo den jonka ngade en golle ko min kalfina nyaloma o ko yontere nde welu amen min fu
sakirabe da kadde kabaru jidi beta ko bismillah modon e hedade do e seda yewtirde min nodita mali kurande aka andodi kabaru ji fodo mbay hebude di do 3w.studio80.org na kitno do mbay nodu numero via mo 37321 hey intingo la modde leydi meden di bibbe mali mon fu no famiri don himbe be gelle mu ben laati circle ngaji na region ngaji kanya en tuude e sey bu ben do majun ka himbe be gelle mu ben keddi do gonno kanya ni kay ana metta sanne do mudun fa be dure den faamu anni ko fatiya tara hebinen do faccitango mamadou sama seku e sita sidibe
ele kuyam won ko yimbele region ngaji kessi andani odo kabar o ono to gosi e banyagara
gosi no remercie
to menen gosten mede welti sanne mede jota lam kollam hakkuni region mede mila handen dul wi mal kessa halte don ana wonde ibdil lawol sa arano mede mila dum fenen mena yimbe jodbe gosi mede hasingin e lamode kessa peccete de leedni sam ana faabo amen men gal lamode men battudura sanne tegal mudum dun nato sabe du golleji kewdi kum nairi bangal government wadele nukuja amen de
sur place jamare gundam tumutu e komunigaji kewdi minaka kay wona non wurri jogabe dido nukuji di majiki jati yalla wuytade jogola keso kubeje de
c'est vraiment une injustice
sun haade ma gonga duke sare jabnade jati sabe menen jikka amen taji fawala sedan homo fu le genni gundam hannen sa e ko fol mudon atama ana metta du o kabar me wat ne majere holutunde metti amen honen me hewtor hakkeji amen yalla nukku amen ana waw natade cercle men hakke fu mo holliti fe gote mudu pamaka le cercle amen di dermen men ka e lamba wan
c'est grave
ranchi moso
to dara ton dun yimbele beltaniki jogolo keso nukumabe o kanon e bi jogi sugula rafnde nagu e kabar wuteji
okin community mali
community fe goto wala le leedi mali ko wa pecce de kasil sabza yeyu hande so ida pecce community ngaji yogaji to natton walle hakuna yimbeji jodde e nukuje misale mudum jati cercle ngaji yogaji antone a tamanton community ngaji le di cercle ngaji fe commandant ko nodete prefet wala de nukuje yogaji le dabiriji de wonde fiide di beda hani tinnade fa handen yalla golleji ana heba lawol le cercle ngaji kay commune ngaji fottode arrondissement dibe wondi e jojjunde
commune e arrondissement
balé politinkobe na cirti hakilaji do odo jolo keso kubeje de hakilo secrétaire général fedda koudem kabar mudun na waw jati sambidite laaji kabar wuteji kadanna alassane abba kankun secrétaire général koudem
mene hasingini e wadede cercle nyolman handen gaddu e tawede fu fellam watna amen hakile sun halade gondo metti amen san
yewtagul jogolo kubeje de na hasindina wonande malinko e fuf sabi kabaru wuteji di no holitiri horejo APR Umar Ibrahim Touré
salade fide dabireji ko nari bangal wadde wotinaaji handen ana jogi torrabe sattude le leednin sabi lamu ana wondi e beccude lamorde kessale leednin du hebta lawol le o watti soni be jokkin di golleji wotinaaji yan fahno dubi cheman tati dubi cheman ne di watta gen sun halade gonga dum wala hunne ko yalta
kanko dunke politika ko Pierre Claver Bakoroba Traoré holtiwile lamkobe na han yewtari kabaru mudu dum lotto sababu e wimako wetude metta yimbe
en fait je vais être
honnête ne ko homo fu dominon min gele milo dan du ana hokka ngari kesi lamu leedi mal on fotal lamor meden kesi den le leedni ga du e tawede fu ana wa natade sabe wadde torraje kewdi li wotinaaji warande wadede
model de gestion administrative
mitin wiide han kasse leedi malindi yo region ngaji sappo e jeenay cercle ngaji temdere chapan joy e jeegom arrondissement ngaji temdere nay chapan jeegom e jeegom commune ngaji temdere jitti e sappo e jeenay e gelle unyaaji sappo e didi temdere jiddi e sappo e didi lam ko mitin wiide dun hun cangol hore dido no kujidi wona doni ɗon seeɗa seeɗa ɗum gollete kaɗana docteur Youssouph Zed Koulibaly kanko woni hoorejo fedde humaninde jogola kuɓeje e ley CNT
ko naari bangal jama ko goltal en nokkuji fattode kaaki muɗum wawa heɓede le watti joni ana tiiɗi jaade ɗi golleɗi ɓe wonde wadde heɓa lawol so wala ni honde duuɓi capanɗe joyyi yaade dow muɗum le leydi Mali.
Ngol ƴeftagol fanda muɗum wiilama koɓe transition ɓe yo newamuña e ley jogola laamu kañe dun yalla service uji ɗi e ɓiɓɓe leydi ndi naɓɓeyda ɓattodirde.